Future 50 guys.
Sad bro.
Mchidongo funayo kabia, kwa tachana chikubere nia. Vabanga chikuita dia, ongo chitude mugia. Atali nawe gejinja, anakampala na vejinja. Bana masaka na vembala, chakuteta mwemulude.
Tunyumia kuchi, tunyumia kuchi, tunyumia kuchi ye chiri wakati. Tunyumia kuchi, tunyumia kuchi, tunyumia kuchi ye chiri wakati.
Yes.